DJ Cisco, aka the Dancing DJ. Lamba Lolo.
Anajua napikaga vitu special, special for you too. Ewe unanizimaga michechetu. Tuliza akili me, usinipa usiku nikupata kesho.
Kesho kichaa na chike tuwa nae. Mbamu, sawani madumule.
Wapende tena!
Mia ni nobade.
DJ Cisco.
Wako niseme nini na we wangu swakiba. Mtoto mwendo wa jongo amejawa gaiba. Kutwa juba swala tano hakuline kalima. Na mpati na tikiki na mindo parachichi. Mlume na samadichi penzi twali chokocha. Masaji ya salimbiti maji mixeri. Cheso samba soti toto ni meokota. Baby wacha ni bende. Mpenzi lako ni bende. Nimefika kikomo. Wambia kofi nono. Majadala sini. Ebu jipinde kwa chini. Kwa kontake ni mendena. Wacha ni bende.
simama inuka njoo nkupe tuzo. Mapenzi yamekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye uvundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niku bebe ubembe chuka chu. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka niku bebe ubembe chuka chu. You know I like it. I give you everything when I do my things with you.
Never turn the lights. I know you love me, and that love is true. And I feel the same way, I couldn't deny. Baby, only kuhole, I will die for you. I swear, usitishwe na
vimbele mbele.
Oh, wanapinga
kelelelele.
Eti kujifanya
vire kere.
Kwa sisi ya watowezi. Oh, baby
vimbele mbele.
Mali tantarira
kelelelele.
Kwa nuknuko, baby. Sisi autoweza.
And I want them to know.
Oh yeah, hey, hey, you're the one I love. One in the know,
hey, hey, the one I want to know.
I want them to know.
Baby, hey, hey, oh, you're the one I love. Hey, hey, the one I want to.
I saw one baby, one for your one baby. Drop it down baby. Show me a one to see. A little kupa mama. I saw one baby,
you should get to
drop it down, baby,
you should get to
show me a one to see. A little kupa mama. Yeah, penzi ni shere, penzi pia vita. Tugombane mpatane, siri yetu ya ndani. Aga, unafume stare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo, kanishusha thamani. Penzi langu sicheze kachura, iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepu the rule like magic.
Images.
Oh, Marina, moyo wangu mwenzako mimwepesi.
Mimwepesi.
Isiche kufa, kwa mapresha ufungwa iweke. Asha, usitishwe na ya.
Vierelele.
Oh, anapiga.
Vierelele.
Eti kujifanya.
Vierelele.
Kwa sisi ya watowezi. Oh, baby.
Vierelele.
Kale kantarira.
Kelelelele.
Mwenuknuko, baby.
Vierelele.
Kwa sisi ya watowezi. And I want them to know.
Oh, yeah. Hey, hey, hey.
I don't wanna
love.
Ah, just beginning.
Chill,
Konde boy. Ni chila na Konde boy. Ah, mula na kupasta hiri. Hakupi unachotaka. Tumana nimetulia na kukabidi mtima. Naridi kifungu mbili. Kukosa na kupata. We unanivumilia hata nikiwa sina. Minajua wako walosema unifai. Eti atuendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wako walosema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ilo nindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh, nishapenda, nishapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki, musiki peta.
Mabu, 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 la 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 la. Mabu, 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 la 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 la. Mabu, kawapende kuniona na wewe. Eti nimekani macho na wewe. Wanatamani niwe nimekwisha. Ula la la wakuchukue kabisa.
Love sito.
Nye mafundi wakuchamba. Mnafanya kazi ya kanisa. Idhiki haivutu kwa kamba. Na wakumi ya patagitisa. Mwenzenu fundi wakulamba. Tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha, ndo maana
ananiganda ganda kama pochi ananiganda.
Ndo maana
anapanda panda kama kochi nampanda.
Mimi najua wapo walosema unify. Eti atuendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo walosema
kutosha. Umeduna mwarabu, ila mindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Sio nikisiki, oh, ni shapenda.
Sio nisisiki, siku zinakwenda. DJ Shisco, aka the Dancing DJ.
Mususu, ya soro ndomboro. Na bandole tula huku, kwa beluzi baka tumoro. Mambo iko huku, benzi twalila kwa soro. Anipelekesha, msobe msobe, kama funso la panda mlima. Na nilivyo fundi kuchelewesha, kobe kobe, simpidu sko nzima nzima. Mkoroge sumu mune, mwenye vijiba vyaro. Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune, ishakuwa yako. Itafune hii mumunye, ifike kunako. Oh baby, mushika diuno, tam. Niku chum chum, tam. Nikiku kumbatia, tam korea. Zile tu baby, tam. Yani paka kisogoni, tam. Tararara, tam. Tam korea. Baby, tufanye wazi wazi watuone. Picha weka dipi, na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni. Wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Wafie, vimberu mberu, sio penzi la mashaka. Tushasoma dua kusitirika, kwa wenye macho ya mpaka. Wambie, mimi beberu si jogola pasaka. Wanajisumbua kukunjanita, watazeka haraka. Stili waya, ananisugua. Hanaga mbaya, lazizi. Tena fundi mwaya, kazi anaijua. Haijawahi kupwaya, yani kithi. Mkoroge sumu mune, mwenye vijiba vya roo. Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako. Tena wavime na wanune, ishakuwa yako. Itafune hii mumunye, ifike kunako. Oh baby, mushika diuno, tam. Kiku chum chum, tam. Nikiku kumbatia, tam korea. Zile kubibi, tam. Yanipaka kisogo, tam. Ito shakasaya.
Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice. Amawendo
malingo, nakazulishe fusura. Nde upanga shingo, ukunyuma kasimura. Amawendo malingo, nakazulishe fusura. Nde upanga shingo, ukunyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. Baby, go for make I take a look, look. He don't tell you where my ID true, true. You stole my heart away like you're a crook, crook. I follow you to see what in the hook.
Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I know go fall short. Me, I know go effort. My Rihanna, she dey make me holler. She no get it wilder. Baby, make we go see my mom.
Yeah. She got the fire waist, fire waist, fire waist. Fire waist, she got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist, she got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist, she got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
I wanna take you home, you money. Come on, daddy and mommy. Sit a kitchen, I get some money. You super sugar, girl, you're my honey. You say you like my song, today I wanna sing you a cappella. Nafumba na macho wasikuone. Nataka uwe wangu.
Kikibamba sana wangu nuru.
Take a picture.
Shinga kwa gana mavumba, mkwanja manoti, ni kuonge vya thamani. Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba, masanja joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you now. Uwe na mi, akia Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wana kwena. Obasi kilegezi, nikubebe mbongoni. Neka nikudekezi, nikutunze kama mboni. Wakija wapotezi, ifanye kama uwaoni. Kisha uniongezi, ulivofunza unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Uwaba mijo Ululu Femi. Oh baby, asa cheza ni kone. Uwaba mijo Basi cheza na mimi. Mwagongo mwaropa himi Mchungu kiuziwa Sami mara sabini Uo msungu siachaliwa Kependa chunga majini Kwenye ufungu pareniwa Kumbate paritini Kwenye tunu kama njua Uyu wangu nyoma kuti usini jela kibiriti
Asawe
Benzi likage ukachuki nyumba ikawa kibiti
Asawe
Nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti
Asawe
Ile sininge shetani na wikaja kukuchiti Obasi jilegezi ni kubebe mgongoni Kita kani nikolezi kwa mbunu ya kingoni Kisha nibembeleze, nirudisha utotoni Weka mate nitelezi kama nyoka pangoni Oh baby, asete sikitugo Oh banjo, ulufeni Oh baby, asacheza nipone
Mwenzako I feel so good Mindi nkikona Awo mwendo unafanya kusuri Na uliboshona Ati unakuenda au na good Wakata kona Nyuma nakatuni za masudi Ulivyo nona Hivi unapenda wabifu wakaroboti Ama sana Au waze wakununu wa mwaga noti
Akina sana Oh, Anita Macho kama unanita Sazita Shepu vela sidika Anita Macho kama unanita Sazita Shepu vela
Shumi, shumi, shumi Una violence Shumi, shumi, shumi Waonesha una violence Shumi, shumi, shumi Una violence Shumi, shumi
Umenifinyanga kama dona Makonde na nonya Kama mpira maradona Kichuya kona Na wakisema na mawege Wambia uwera son Wakiringisha vele mende Nitakuga uya kon Chunga kipenzi majaribu Mabaya sana Na wendo doktor kunitibu Niwe salamu Oh baby Anita Macho kama unanita Sasita Kiuno kayo tosiska Anita Macho kama unanita Sasita Kiuno kayo tosiska
Show me Show me Show me Show me Show me
Show me
Keda yangu bato na makande san Naishi na makande san Keda yangu bato
Naishi na makonditions Naishi na makonditions Naishi na makonditions
shirt in a blazer. Fine girl, then she make me do me cannot believe. And you can painting, so she took an advice. With the cutters, you with the hand. Nisha Kasome, you wanna mess with my heart? No, no. Nisha Kasome, you wanna mess with my heart? No, no. Naishi na my conditions. Naishi na my conditions, yeah. Naishi na my conditions. Naishi na my conditions, yeah.
Bad girl get double to a kudu. Nambiwa vitu nyingi najifanya tuka bubu. Unendaka kuma chali unajifanya uko skulu. Olof na msome and kama bate tuko skulu. Ikadu utanipa kamdudu. Machali wakipita unasema kamdudu. Kyalu tukali na kasupu. Wana kujisi wana lamba nyaka kulu. Nani cheza mi. Wana baby girl unani tesa mi. Every girl so unani tesa mi. Wana baby girl unani.
Naishi na my conditions. Naishi na my conditions, yeah, yeah, yeah. Naishi na my conditions.
Siku moja moja, ukipata nafasi tukumbukane. Nitalipa boda boda, achana mwendo kasi usijibane bade. Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwenzako bado nko singo, pendo limenichachia. Uwezuka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, naisi lango yosha kulio. Nifanye chipsi chombeza, japo mionje onje mwezio. Penzi linanilegeza.
Sonona sonona.
Eti, lini utapata nafasi.
Sonona sonona.
Oh baby yoyo, nambie basi.
Sonona sonona.
Nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi.
Sonona sonona.
Beba wangu moyo, mwepesi kakarakasi.
Sonona sonona.
Mwaga wino, wakalamu ya penzi langu. Shimba shimo, unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua, matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya wanasese kunichezesha. Ni muoka machoza, siyeshi kuna kwiki kema shahara. Kuse wendaku wana kuroga, au na weo shahoga. Mata unata uoga.
Leo nimepata kesho nimekosa. Kazi ya Mola haina makosa. Uyu kampa boda mingine berosa. Futa subira ngoja Mungu ajifajosa. Fiti na nana, sigeuze changamoto. Maneno mwachani na nana, dawa ya moto ni moto. Una nana, wako wala sema konde atapotea. Konde atapotea. Jepo kati ya gia chombo hiyo inapepea. Mwini nakula kwa jasho, nipatacho naridhika. Nasubiri kesho, zamu yangu itafika. Nenda wambie, wambie, I wish to it. I wish to it. I wish to it. Hapa nilipo kesho na nisiju.
Wendako wana kuchukia, tena umepanga kukubania. I wish to it, wao ni matajiri. Usijari wetumia tuwa
kiri. Sina kasipa za kujisipu najua. Kila kukicha kwa Mungu naomba dua. Haso nazigisha ili nizidi kuswa. Wakinifunika kesho nitawana wa. Mchanga hauzikwi, unaubadilisha makazi. Uwezi sibari zipi, ule utaki na kulakati. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho, zamu yangu itafika. Yenda wambie,
wambie. I wish to be a
baby, just hold your own.
we down, down, down. Oh my kia, siya kujifanya yo, nito hakika. Uja kuja chokoza, leo pia. Tutayari na kukini, siya mkali pilipili. Nike movie sikipini, kwa kikanda nikupini.
Baliwa, Waliwa bali ya kuchebele, waliwa baku wekebete, waliwa wa hasla, 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 kete pipo. Ngovulamu wa musibe njegele, kati ya tola kuchitole, baku siza baku itamanya. They don't know where you come from. Safari ndefu tembea, usiwe kala tembea. Safari ndefu tembea, usiwe kala tembea. Bakusazo kurete, bakusazo terete, bakusazo nyirite, bali wange tubite. Bakusazo kurete, bakusazo terete, bakusazo nyirite, bali wange tubite. Panongo kuba pulani, pulani. Banyomi baleta mizani, mizani, mizani. Choma butaba na plani, plani. Mukama yeka ya lona mu, kenaga mtu yo ya kona mu. Herufi ya mukanga teka mu, tocha ya la buza fenta mu.
Na 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 na
na na na na na na na
Imara kashikiria, mocha vimbe pichwa. Wallahi kanikatia, anastahili sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukingonu nafikishwa.
Nani posha mwili, kwa maji ya madafu. Yendo koja ananifunza kucheza rafu. Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu. Nikichoka ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu.
Kifuanu nipaka harwa, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, nikileta chembe siku anajua, antoa ushamba. Nalitake nini kwake, yombe sipewe. Iwe pemba machake chake, chakwe mwenyewe. Kanipa kumbero yake, ninywe nilewe. Mambo shegani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vipweti tuamone. Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone. Tuafungishe, midomo uzi simenti tuashone.
Nani kosha mwili, kwa maji ya madafu. Yendo kocha ananifunza kucheza rafu. Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu.
Oh Susana, I hope you're happy now. Flexing on the ground with your sponsor, Susanna. I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Now for the party, I'm walking on the Champs Elysees. Uki pesa na kamini, yeah 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 yeah. None of my busy days, and I see you in London, silicone on your mama, shaking what your doctor gave ya. You must be here, yes, it's all I want to say. Oh, no, no.
Mombasa, muganda tanasha na benipo na ingwani lisa kanasa
na minataka ipate kikoyo sinichi nikabaya
runway now I'm done with the beat.
Every minute and the man, I put a kid in you, man, put so many gentlemen. In your casa, who needs so bad when you get a man? Any better student, me, I really get cold on. When I'm a cow, I'm in a book, it's not cold. In the deco, busy, in a beef, it's not cold. Can you imagine in a desert, you're not shorty? Then it's a change, but pardon in a no.
I'm done, girl, this get a man, love you. Hey, I'm done, girl, this get a man, want you. Hey, I'm done, girl, this get a man, love you. Uptown girl, this get a man want you. Yeah, yeah, man now. Lie, no man not lie. From his side, come in on with the combine. I know man, I get the line, you my eyes. You my eyes, right from my side, yeah.
Yeah, not anymore. Them a go catch me in the wrong doing. Stay up on growing, not anymore. Not anymore.
Girl, me will love you. Like I owe you. Me will really love you.
Dema wa kam kam no son aganda si line me sika kabla ko bi sika gan dile kon ko sabe dubla at 21 signal ko bi sini pase kon la ban ha mama zona feeling for the movie is your pera ma move ha si bendi do de ha nika ko fe ke so
si ma I'm done girl this get the man love you hey I'm done girl this get the man want you hey I'm done girl this get the man love you I'm from young, this get the man want you.
Matapishi nikinya Mazirudisha tena kwenye kinu Japo mengi ulisema Kama nuruka from kazima Ika wangumu kukusau Nikasema moyo kome Kwa kalisuru na madharau Penzi ulivunja na ngome Najua hata nikiria Siwezi kutokwa na machozi Weno lifanya macho yangu Nione wengi wao Auka uzuru moyo wangu Uliuza penzi kwa marendo Natamani wewe kurudia zamani
Minoto
Wewe ni rubuni Kwa penzi na kidani kama toto
Shuka tuliolalia Mapenzi ya nasiri kubwa Sishangai mtu akilia Kukali mboni zangu Zimtazame mwingine Maridhia ya moyo wangu Uende sifungu pengine Chakushangaza dharani mengi Ya kuficha ukaweka wazi Nikaisi sijui mapenzi Lada kwa kosino ginazi Na unajua hata nikiria Siwezi kutokwa na machozi Weno lifanya macho yangu Nione wengi waongo Auka uzuru moyo wangu Uliuza penzi kwa marendo Natamani wewe kurudia zamani
Ndoto
Wewe ni rubuni Kwa penzi na kidani kama toto
You can make me sit down and sing this song. Da 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 da. You can't make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want time, I go give you more. Jada jada. Today today, you go give me love. Sawa sawa. Nasi fi wako ma pens na ma dev Wana paka wapaka wana nita Esa Wena mboa ita tukila se Wana paka wapaka wana nita Esa Nasi fi wako ma pens na ma dev Wana paka wapaka wana nita Esa Kunde boa ita tukila se Wana paka wapaka wana nita
Adekaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondon Ambalulu kujadela Mwanangu kiki simuon Aje
Aina ma
Mama
Aina
Let me show them
Ainama
Hey, hey, hey
Shika
mpoto Onye show ni vofunza
Ainama
Go down, baby
Ainuka
Give it to them, baby
Ainama
Hey, hey
Shika mpoto
Ruksa kutunza So sura, so shepu
tabani Ivi sinura sepetu Ama ni mwite jina gani hey, Baby gaya badikila Mwendo kama katapila Migu ya pombe tequila She the best in my mind Pamuto bakongo kabila Madongo lunyamila And she so sweet vanilla She the best in my mind Oh 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 Nobody sexy like my baby Tena mwepese kyo kwa baby Adekaburu kwa Mandela Rudi kwa bibi kinondoni Amba lulu kujadela Mwanangu gigi simuoni Aje
Aina ma
Mama
Ainuka
Baby short down
Aina ma
Hey hey hey
Shika
puta Onyesha ulivofunza
Aina ma
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Aina ma
Hey hey
Shika puta
Rusa kutu
Oya oh, got them Soto nyaukol
Wabebe tena Wabebe tena
Ukudekeza kama mtoto Fura unafurahia Nafoge uka moto Machozi mwia Mwembamba mungene Mwena pesa kama Dangote Naweza lichayo mbiseke Naweza penda mtu yoyote Penzi sio somo Kasome kwa kitabu Penzi mefanya harmonize Fukuzi shemwa rabu Penzi yoyoyo Nimeleta kwa nangu vita Squeeze is your own Nashia kuwa like it is Hivo, so kupenda kachana nani Nekupenda penda nanani Mambo sesi ya nyumbada Emucheza ufurai Kama songi limekole
Asa inama Bebo kenda
mungo Mungo, mungo, mungo
Oya inama
Inama, bebo
Pasi kenda mungo
Mungo, mungo, mungo
Asa inama
Inama, bebo
Kenda mungo
Kama tungi limekosa
Oya inama Pasi kenda mungo
Toujours l'amour est banal Kanezem oba bizu bakalemba Kadoba je t'aime tout le temps Bébé n'a pas à présente Souciere kawapi Chéri n'a pas à lier Maman yonso Bébé n'a je t'aime Barou baba te kao Barou baba te kao N'a la kole mette Barou baba te kao Barou baba te kao N'a la kole mette
Chéri n'a pas à kito Chéri n'a pas à yelengito
Chéri n'a pas à kito Bébé n'a pas à yelengito
Singida Dodoma, ma, 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 ma,
mchezo kone wa chati.
Lala kifu wani, baby data. Usikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mama sana, tulache. Kasa uti kachuka
kama imetundikana kunirudia isiwe tabu. Usiufosi moyo kupenda usipostahili. Yani ni kungangania shachoka kwe kwa sabu. Siwezio na mapenzi nisha khairi. Tena niko tayari vipigwe vinubi kengele kwa shere. Kinaga upaga pele umati tuachane. Kama utojali tuite waumini mapadri na mashe. Yaishe la kasa kwa nini tutesane. Kweli wendo ni kupendae. Hila unanipaka na bujina. Kusitoane nyongo. Na kama umenichoka niache kista bujina. Usinipe chongo. Yeah. Mwili umebaki kongo. Nyama sina ni mifupa. Nayona dombo. Kabisa swezi furukuta. Penzi kibono. Nimesha china linanuka. Uishi kokoro. Urukusha ni kucha kucha ye.
Bora tuachane.
Bora tuachane siwezi.
Bora tuachane.
Yamenishinda mapenzi.
Inona bora tuachane.
Tuachane siwezi. Siridhiki yangu kama unitaki. Acha tunieleza ya nini mishikaki. Tataputa boda yangu nijina pasi.
Niipande peke yangu kilebaki. Yama sina nipipu.
Naona majabu kina nizonga kizaza. Kila maesabu ninayopiga yanakata. Naisi mababu mizimu yao imechachama. Au sina tawabu Mola nionyeshe nyota ya ja.
Kulia nimelia nikamaliza leso. Nimekosa kipendaro. Ninika subiria uenda kaja kesho. Nipododosa kotengo madro.
Mwenye mapenzi atoke
anitete.
Joto pepe,
ane pepe.
Niwe mtoto tete,
o tete.
Ani deke,
deke, deke.
Nini epuke gundu,
oh, gundu.
Penzi nina nichachia gundu,
oh, gundu.
Nuksi ime nishukia gundu,
oh, gundu.
Kaniva masona jema kwangu. Inae mtaka simpati. Vyote tunakara. Yani fangu fangu. Mie ye.
Laisi na lala.
001
Masa husu.
Penisa sabila.
Na kwa hivyo tenfu. Mbiyati minato shingo. Shingo. Wachima lafu lafu bite. Love will bite. Why you were super single? Single. Walking on and now it was it right? Was it right? Yeah. Well, picture me and you, my bingy bingy. Tofuni kipini shanga bangiri. Nani bagami ki willy willy. Tuki wawa willy wawili wawili. Mi uno ki hindi chori chori. Na pyo juwa kulisa kya kachiri. Nani bagami ki willy willy. Wawili, wawili, wawili.
Waonyesho na vyo dolosha. Kapota boki unobambucha. Wamera ukamini likesha. Walikutaka
na waka kukosa ehe.
Dondosha, idondosha yo. Idondosha yo.
Dondosha,
idondoka yo. Idondosha, idondoka yo.
Dondosha,
idondosha yo. Idondosha yo.
Dondosha,
idondoka yo. Idondosha, idondoka yo.
Aya dondosha, kriketi kata. Kiuno binjuka, dona nikosha. Apo swadata, fanya unabinuka. Basi dondosha, sindimba chakacha. Ndumange kapuka, wali dondosha. Fanya kunijatafya, nizidiwe huka.
Nyonga umejaliwa, kakupa mama. Utamu sukari ambiwa, uko mwanana. Kweli umetunukiwa, we mwanana. Kumesha wanokufizia.
Aya
de Panyoto na kushangiria Melova, melova, bendova, kinona Anajua fika kiripa tapona Melova, melova, bendova, kinona Vile akikata fuja kila kona Apo piga yo misamba kareta Anaijua yo michezo kubeta Sikilizi njine diyo kaseta Siri zangu zipo ndani ya kapeta Melova, melova, bendova, kinona Unajua fika kiripa tapona I'm the man for you Sijachelewa Lisala nyingi kama salimu kikeke Lawama nyingi japo hajui mateke Kwani alikuwa wapi Kwani alikuwa wapi I'm the man for you Sija chene wapi
Joker, fit in my pants.
mapenzi chini ya kiatu. Usipunguze ongezeko paka vuna teleza. We peke unaniwe niongeze mchuzi wa pweza niwe. Baby oh baby, baby oh baby, baby oh baby, ubavu wangu wa pembeni.
Choko choko
baby yeah.
Nakalaga choko choko
kidume mashine.
Choko choko
onana.
Nakalaga choko choko
tam 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 tam.
Choko choko
whoa.
Nasi hongi hata buku
ni maruani au masumbihani. Kupanda ga kichwani vurugu tupu kitandani. Ogaga Photoshop nangi ya jogo wendo shiza kichuya kwenye mechi. Tukikutana lazima shinde go. Napenda kipitisha ulimi kwenye sikio kipapasa kifuani na kumpa vyeo. Babu Juma kicheza kwa kwalu weni kilio. Gavinywe leo wili nakonda kini acha mbele za watu choka fiche mapenzi chini ya kiatu. Usipunguze onges makavu na teleza. We peke unaniwez ongeza mchuzi wa pweza niwe. Baby oh baby, baby oh baby, baby oh baby, ubavu wangu wa pembeni.
Choko choko
Cisco, aka the dancing DJ.
Hani, hani, takosani.